omuke we kubako. Mazima muli, emu wango vute mu mubongo nchimanya ntie.